palong ka na Chelsea. Join,
this one's a banger.
Did for that. Did for that.
Usiponipigia sitakupigia titi for tat.
Titi for tat.
Ukinikandia ninakutimbia titi for tat.
Titi for tat.
Ukinizingua ninakuzingua titi for tat.
Titi for tat.
Na ukimwaga bia utailipia titi for tat.
Titi for tat. Stressy for what? Njoni tupati kwani shingapi? Titi for tat. Stressy for what? Njoni tupati kwani shingapi? Ukinichukia ninakuchukia titi for that, titi for that. Ukinivimbia ninakuvimbia titi for that, titi for that. Usiponicheki sitokucheki titi for that, titi for that. Ukinichiti ninakuchiti titi for that, 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 titi for that. Ewe na ewe, titi for that. Ayo, titi for that.
Bora kama mna fosi wana, si hatuna mabosi bana. Umeweka misusi nyama, si hatuna mabosi bana. Bora kama mna fosi wana, si hatuna mabosi bana. Umeweka misusi nyama, si hatuna mabosi bana.
Waone si unavocheza na moshi. Waone si unavocheza na moshi. Ewena. Waone si unavocheza na moshi. Wow, nice you na bocheza na moshi. Mi moshi mze, siga, moshi, shisha, moshi. Mi moshi mze, moshi, mi moshi mze, siga, moshi, shisha, moshi.